yamde joyi wittorake mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfulde commune Omar Hama Janga toddo dande studio Kalangu nani ko e kibaruji. Hande subako no woni ko Abdudan Neito dum woni jingano bibbe leydi mo maradi sudu saria ndu region ndu yofimo so do miccito duni o neddo nanga kenana gam Alla e hali halaji mettudi wadi ko zandarbori mo tesawa nangi mom hitande mubbere ni mbi'en ko kippagol kaska dum woni e kabbol totol lore dum tiltina der gallure nyamey meden ya warta on nanan ko horejo gallure mawdo haali wakati wanno taykaake mudum nanni hande yewtere meden pindinol haaltana do filla dum woni buwol hudo lati sadon raaji mawdi ko woni no waddana jaaye e laddeji departement mo filinge. Kori jamirte mo Abdudan Neito ni no jingano bibbe leydi no hande subako woni ko suudu saria ndu maradi ndu yo fimo odu nanga kenana kasu illo der leru uttu yabbinu du caggal ko commandant gendarmerie mo tesawa kalimimo gam halude halaji aybini di do filla kesual cede biitede dollar ko caggal der region on ko hokkita horebe hausebe Zenedo Rabe Abdu mo fedde jingano re bibbe leydi witede tournon la page wi weltake sanne e jofal mako bako tawaka to sudu seria do wakati no jofal mako Mohamed Mamman yottidema
le juge a dit les droits et la relaxer notre camarade
kito to don endan kito reke gonga dun sabe o yofi bandim on endan hande dun latne kemin beldun sanne jonna min anda ko ko waddaka do gan tawi himbe wuro tawna fungari do endam dun holli duniya fu gonga wurtege fa laabi himbe du fu paami gonga wadi dum holli du fa hande minen darniibe suudu baabe enda golla nga min gomi ni gadangal do gonga ko min gomi ni gadangal hunde fu gondo wattu hana tokka ko talki bi bandraba min be nyeme be enda dum woni nu arzika Ali Idris e Musa Changari ayi kaindu yofama gan tokkana ko talki bi hande de enda addudan neto kanyundu yofama gan tokki ko talki bi dum enda
c'est parce qu'il a respecté les textes.
Mbiyani haurinde arande ko pasatobe heybe be dental leyde yannage de Afrika kawtide lumo woto imowa hande woni ko hantoto to enda lome togo ben sabe majjunduni biyetedo metra budal e fred moniger kan hoja hore haurinde dum woni pasatobe heybe be imowa metre Ould Salem Saydou bi leydi Niger non fayda kan wada secrétaire kawjido filla golleje de dun doni ko do hawrinde de tuugi kan woni filla sariyaaji dun woni ma namudo kettine nane ko biyetedo metre Ould Salem wi Raylatou Soumana jewtidi dama e challalo.
C'est un congrès qui regroupe tous les avocats. C'est en marge de
Haurina non de derm passe tobe lede futawa. Haurina amin arandere de miden gadirane hanonon no mawnirare amin wadirta dem. Pelle jinganoje passe tobe heybe lede umewa fu garta der Haurina amin de. Gamin joddina labi hawju fedde amin de. Dengada mum min cubo ardo tobe fedde dem. Ko ardo tobe ben cuba lede Niger hebi nokkuje didi. Minen du pura subede. Dum du no holla holare de min kebi himbe. Minen ardido fedde dem fu tittinkina ko amin non miden gidi du natude der kawride ko watta min gadda balla amin do laabi yaadu yesu leede umowa fu misali har ko darata laabi kiti tawade caka leede e leede den min cambindina du en dan caka
majji pour que cette intégration soit effective évidemment.
Nde doni fedde fasatobe heybe be dental leyde yanange Afrika biro mudum wadoyta kena to endan wagadugu leydi Burkina Faso yeru no secrétaire kawjido golleji mayre famineri. Kenga no harjura ga fottere nati hakkunde sogeji kawjidi filla denago gondi no jilo der département mo doganduche bibbe bombe wadobe nogayo wombe do moteje kiloji jenay e dogon kriya der departement mo doganduchi on yeruno habero on hebira to sogeji deedi muyay halde do majjo amma ni sogeji nin kolli wiide ko lore mu en gota woni ko bibbe bombe ben kebi wulude nani faware joni bi jeddire wittine on to endan wagadugu hokkobe habaruji dum woni ngadi hawrinde manen bi en jeyto hawrinde mu en hano jeeta taɓere ko leyɗe duguniya dow filla yolbinande hokkoɓe habaruji nder golle mu'en. Ɗum doni e nder laawol gotol non ɓe mbiye janki sanne dow filla ɗum woni nangugol kasu hokkoɓe habaruji e bareki koɓe gaɗana. Woɗi ɓe kolli du faware joni ano dimma ɗum woni hokkoɓe habaruji nangaɓe nder golle mu'en e ko wara nder leyɗe duniyaru. Ɗum doni no waɗa mbiyen capanɗe jeetato hokkoɓe habaruji ko wara ɗillu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetatu yeru no hokkoɓe habaru ɓe duniya wi'eteɓe reporter sans frontiere. Afrique du condani no waɗa hano mbi'en nimɓe hemre e nogay e go'o ko nanga nder golle mu'en gam yolbinanaka illu nder hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. En ɗum ɗo ni waɗi koɓe kolli filla ɗum woni hano torrugal hokkoɓe habaruji koɗa tona leydi Nigeria e Ghana kamɓe Sierra Leone Guine Conakry. Altine ni ƴaɓɓiɗo o noon ɗum waɗi hitande ɗum woni laawol laamu koƴagol dow hippagol kaska e kaɓɓugol totol loore ɗo nder gallure ñame. Amma kaɓɓol totol tan woni ko ɗowtana ɗo nder leydi meɗen mane mbiye nder gallure moɗen ñamey dina filla kippagol kaskugol yeruno hoorejo gallure mawɗo famminiri wakkati o waɗoyno jiilaki makko ko o hiisi o ndaari. Ɗum ko saabi du o holli e wiide kanko Moktara Mamoudou on maire mawɗo on e wiide ko tindinoje ɗon waɗe yaade to ɓiɓɓe wuro ɓen kotta tawe ɗum woni keɓi ndenede. Diallo Mariama yewtide makko.
La plupart, en tout cas, compris.
Ko heewi fuu faami jokkiidu konnal laabi koƴaɗɗi endan ɗum laatake weltaare sanne. Ɗiɗoɓel majjum du mi yettan polisiiɓe laatiɓe gaɗi golle mawɗe e dow fii majjum. Ko watta ko himɓe ñemey reeno laawol ngol hooƴana. Himɓeeje heewɓe du konna ndene jokki laabi ɗi fuu du konna hara kaɓɓol totol ko mootaaji ɗum endan. Jonno heddi har hippagol kaske ɗon endan himɓe heewɓe ngalan kippo kaskuji ɗin. Dey min dartaako min ɓeydan ni gollal ngal yaadu yeeso. Min andina himɓe min janngina ɗum en min pamtina ɗum en faa faama ke wattugol kaske o enda na fakka maɓɓe noon.
Le port de casque c'est pour leur bien.
Ko wattoni tawe communeuji sappo e go'o ɗi département Tessawa keɓani mosala dow kulle ɓurɗe suudude ɗum en misali filla gurti nokkuje durduɗe e hawju leydi ɗum woni mana cingol altine ƴaɓɓiɗo o to endan Tessawa fedde jooɗa kaalen ko communeuji inditirande e ni tagga. Adamu Wage maire mo Age nani ko fammini Seydi Sanke dow majju.
Gam min keɓa min gollida min moƴƴina keddi ko wawi laatade saɗanma hara filla nokkuje naadu gurti e nokkuje durduɗe hakkunde gurɗe kawta commune keero wala hakkunde amin har filla cellal e jande e ndiyam. Ne woodi chateau ji ko waɗa wuro fu gongo yaade kiloji joyyi fu no wawi nawtorade ɗum to commune mo tawa fu Tessawa noon naadu commune mo Gaza woni na Agui ha yimɓe nawtorto ko hani nawtorade fu kan saabi ko commune sappo e goho ɗi fu min gaɗi jooɗo kaalen o yenda ɓe tuuɓe ɓen endan ɓe gaddanamin ballaga jaaɓe jowa himɓe wuuro gam yoɓa itte mum e janggal mum ɗum en himɓe ɓen du haɓɓa anniya balla sabɓe paama kamɓe gomiɗin gollana. Commune sappo e goho ɗi fu hoƴi laawol hawrutete jawdi hitande warde hitande fadde amin yaade to wallitoɓe woɓɓe feereɓe
avant d' aller vers les partenaires financiers et techniques.
Nani golleji puɗɗitol laawol do so gaya no woni e hoore mum ɗe golle du lebbi nayi woni ko keƴana kan woɗi kan gatta ko kanto woɗi du mbi'en campagne chinoisɓe kan woni no waɗa ɗum. Yeru no Saibu Adamu hoorejo Sarusi kawjiɗo filla ñibdiji e gaɗol laabi nder région do so on famminiri. O haali e wiide du ko golleji ɗi no ɗon jehira no woɗiri wakkati no Awsu Abdourahmane heɓi yewtididde makko.
Ministre kawjiɗo ñibdiji leydi mawɗi jeɗɗire wittine de yehi tun to wati aditaki golle ɗen misali golle gaɗol beddol beele gaya. Yimɓe fuu du nani ko campagne kawjiɗo filla golle ɗen wi'i de kan timminta golle ɗen. Miɗen gatti du tammude ko ɗum oyata beddolgol hantay. Deke arana on waɗama campagne on du no ɗon no moƴƴina no waɗa gotaji ɗin. Laawol gol gaɗol mum pecce ɗiɗi waɗa doso warde beela beela yaade gaya. Doso yaade beela moƴƴinol fondita noon kiloji lasoji nayi e ɗiɗi oyata du hantaka. Sigila indiraɗo millionium compact kan adi dongal gaɗol golle ɗen kan fuu e gaɗol laawol margu yaade gaya jittoɗo yaade sambera.
ɗum waɗi ni mbiyen balɗini joni ko ndiyam maayo Niger fuɗɗi jippade hss nder département Gaya. Caggal du mbi'en ko ɗum waɗi jeɗɗiije ni joni ko ndiyam ɗam natirno sembe sembe ɗam soƴƴitake. Nokku du noon mbi'en yeru noni Dawda Isiaka o hollir hooreje sarusi kajuɗo fillandiyele on, o holli e wiide ko hunde noon ko wittotono ngam mbi'en maayo ngo no natititto laabi ɗiɗi. Fadel Alou yewtide makko.
E
nder balɗe cakitiɗɗe ndiyam walan toɓa sanne, ɗum saabi calluɗi e goruji gaddano ndiyam no watta e maayo ɗi enɗan ngalano gadda ndiyam no watta e maayo ngo. Ndiyam maayo ɗam ƴeñetanani laabi ɗiɗi, arande nde kayi ley ndungu soni ndiyam toɓi jonkay ko iloye wari naati hen enɗan e toɓtoɓolan ɗan kam watta ndiyam ɗam fa heewa fa an waɗa bonanda gure ko ɓatti maayo kañum e yimɓe tawteɓe nder duuɗe no bonade konɗan gese no bonna maaroje ɗiɗoɓe ngel du kam wonno ndiyam ƴiwojan fa guine e maali wara naata Niger ɗo. Ɗan ɗon dukonɗan no yaya wara lewru septembre octobre novembre ya décembre, nden ne mbaa joni eɗen mbawi wiide fa hande maayo ngon warwan heewa sanne.
Nanni mbiyen suudu to hawrindeji mawɗuɗe leyɗe duniyaaru watte inditirano Mahatma Gandhi mo ñamey golleji mum fuɗɗano illu lewru octobre wittini ruk duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati do hemre capanɗe jeenayi fuu golleji mum gasinama. Maɓɓiton ndu suudu latinu du hectare uji joyi e feccere noon waɗoyta kenana no gayi mbi'en e jeetati lewru novembre warworu ndu. Ɗum ko saabi ndu ni mbi'en ministre leydi Niger on yerunino hoorejo gouvernement o haaliri o haali e wiide ko leydi Niger no jaɓɓoyta ɗum woni battuji mawɗi garoji. Mbiyani nder département mo Filinge ɓottol huɗo hunde noon no laati saɗormaji sanne far jaaye e laddeji, iɗum walla du bonondaji laddeji e jaaye ɗum du boytan sembe ɗum woni demal e rafi nokkuje todurdete ngam bisaji goni ni no ɗuuɗa yaade noon. Ɗum waɗi ko Moustapha Ibrahim hoorejo service kawjiɗo domol jaaye e laddeji mo département Filinge watti woytandu muɗum yaade ni ɓe. Balkisa Hamidou yewtidema.
Ɓottol fuɗo no laati saɗorma sanne nder laddeji département Filinge. Baako tawaada jukungoji no woodi ko laamu darni dow majjum, yeruno lieutenant colonel Moustapha Ibrahim kawjiɗo reenugol laddeji département Filinge ko holli.
Endam département Filinge saɗorma no woodi har filla ɓottol huɗoji ɗin endam ladde nokku to durande woodi. Hande nde endam nokkuje gaɗoje huɗo ɗe konnan kewa sanne jawdi ndi no wonno ɓeydo noon subaka Allah fuu. Ɗum saabi jo en jawdi ɓe kinaɓe ɓotta huɗo ɓe gadda ɓe ɓeydana jawdi ndi endam.
Ɗum e woni gacce ko ɓottol fuɗo ko wawi waddande ladde ɗe.
No woodi gacce kewɗo sanne ko ɗum waddoto, saabu seni huɗo ko fuu ɓottama heddata kona leydi ɓoldi ndi. Hendu heginto nokkuje ɗen endam wuuta ɗum fuu waɗa ɗum kollaɗe ɓoole. Tawi du konɗan huɗo kon sene wonɗon endam kañum ñoloto birgina nokkuje ɗen endam fa nokkuje ɗe laato to wawi wadde ñamriji lobbi. Jonnon se ɗum fuu ɗum ɓottama fa hedde ke kollaɗe ɓoole, to remoɓe endam wawata hedde barke deme muɗum en.
No woodi jukkungoji ko laamu joƴƴini dow majjum.
Laamu joƴƴiniya jukkungoji ko haani waɗe e dow fi o, sabu nokkuje to accata durande ton kayi laawol wala huɗo kon wotte feyi. Fara nokkuje accana demal kayi haɗaka yimɓe no mbawi ɓottoyde huɗo kon endan. Kano wonɗon du konɗan fuu nokkuje accana durande ɗon endan seɗɗa won ko ɓottete yarne en dabbaji kaɓɓaɗe nder wurɗon.
Noddangal hengal gatta yaade e himɓe fo.
Ɓeeri kañum haani waɗa golla arande al ngal endam. Kam woni so ɓe jii ndungu woɗɗa heltude sey ɓe gaɗa sawara maɓɓe mawɗo mo conseiller ɓe fuu fotti. Ɗon endam woni koɓe koƴoto laawol noy wonno haani tawe huɗoji ɗin endam ɓottirama. Ɓe mbawi taƴude ceede ko haani hokke jiɗɗo ya ɓotto huɗo ko fuu. Maire oɗo kam woni ko watta talki ko hokkoto jomum laawol ya ɓotto huɗo kon. Minen kay golle amin ni woni min gaɗi dabare himɓe tokka laabi ɗin no haaniri. Jonnon himɓe du no haani faama kay koye mumen so ladde nde no wooɗi kay en won ko nafoto. Senini ladde nde endam fuu yoori gurda e hoore muɗum no
saɗanosiaviroeaaie.
Ɗo won to kibaruji meɗen tili do dande studio Kalangu. Kirten to jam hirti kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.